a Johnny King. Munatera okunkola mu kampani, njagala bugambo bupya mato, obulungi bwe batampitangako, obuwana gw'oyagala mu kiro, munnange nafu mu tulo. Mazima mwana gwonna nagiza, otambula mpuliro nnyonyogera, olina engeri gy'otera okwogera, ano nkulembirambira. Jangu tukume ekyoto, empewo yasuse no. Jangu tukume ekyoto, oh, oh, oh. Empewo yasuse no. Bwe nkulaba gwe mulungi gwe baali baweese ku mwezi, nakulindirira nga nkimanyi gwaliba omubeezi, nga nkutegekeddeyo obugambo obukwaniriza ng'omufumbo, kuba nkulaba olimu ebirungo, osanidde ozala abalongo. Kyokka tondiiko mpulira ntaawa, omukwano gwo gwegunjaayaanya, abasooka bandeka mu bitaala, babi bandeka nswala. Jangu tukume ekyoto, empewo yasuse no. Jangu tukume ekyoto, oh, oh, oh. Empewo yasuse no. Kabugumuke nfune ekiro, mubikonda kulipiro, nkwagala ebitapye mwana mukiro, kuba oli mulungi tuzitwa nsulo. Nebuuza ndyo kimeka ze nnina okulya mumpitekoko hani, nkooye erinnya ly'ekikandaba munaatera okunkola mu kampani, njagala bugambo bupya mmatu, obulungi bwe batampitangako, obuwana gw'oyagala mu kiro, munnange nafuna otulo. Mazima mwana gonna nagiza